kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo televizyiiniidhaa fi raadiyooniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata fulbaana 18 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 7 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu an Baqqaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti itti fufee jiru. Waa'ee marii nageenyaa hidhattoota Itoophiyaa keessa socho'aa jiran nuti gidduutti taasifamuudhaaf karoorfame. Waa'ee ajjechaa Wallagga keessatti tibbana kana raawwate. Akkasumas qophii torban ispoortii dabalatee dhimmootan adda addaa gabaasaalee adda addaa dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan akka qabna kan dursu oduudha. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin tura. Oduutti darbina.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu wiixataarraaf jenne kunoo raayyaatti sabiyyaa fidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasi meeshaalee gurguddoon deeggarame itti fufee oolusa kanneen naannoo Dabra Maarqosii fi Shawaa Roobitirra yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Walitti dhukaasi kun kaleessaa qabee Dabra Maarqos, Dambacaa, Funoota Salaam, Amaanu'eelii fi naannoo isaatti akkasumas magaalaa Shawaa Roobitiif naannoo isaatti itti fufuusaa kanneen yaada kennan kun ibsanii lubbuu namaarrattis miidhaan dhaqqabuu dubbatu. Walitti dhukaasitti fufe kun hospitaala rifaraalaa Dabra Maarqos keessatti tajaajila qindoomina qabu kennuurratti dhiibbaa geessisuusaa garuu namni dhukaasa gaggeeffameen miidhamee gara hospitaalichaatti geessamee jiru jechuudhaan meedikaal daayireektara akka ta'an Dr. Abbuyyee Zallaqa ibsanii jiru. Miidhaa dhaqqabe jedhame kanarratti hoogganni mootummaa kan magaalaa Maarqos iddoo sana waan hin jirreef jecha deebii gama isaanii argachuun hin danda'amne. Walumaa gala dhimma kana laalchisee bulchiisa naannoo Amaaraa fi waajjira kominikeeshinii mootummaa federaalaa biraa argachuuf yaaliin ta'es akkasuma milkoofne. Komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa hagayya 19 hanga 30 bara 2015 keessumaa godina Gojjam Bahaa, magaalaa Dabra Maarqos, godina Gojjam Kaabaa, Addeetii fi Maraawii, godina Gondar Kibbaa, Dabra Taaboor, godina Gondar Waaltaa, Dalgii, godina Shawaa Kaabaa, Maajatee, Shawaa Roobitii fi Inxooqiyaa fi naannoo Gandeen Baadiyyaa jiran tokko tokko keessatti walitti bu'iinsi uumameen siviilonni nagaa hedduun du'u ibsa jimaata darbe baase. Gabaasuun keenya ni yaadatama jechuudhaan Masfinaarraa Geeddasee irraa gabaasee jira.
Gareewwan hidhatanii naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiran wajjiniin akka mariin nageenyaa taasifamuudhaaf karoorfame Komishiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ibsee jira. Komishinariin dhaabbatichaa Dr. Yoonaas Adaayee faayidaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachisuu waan ta'eef adeemsa marichaa keessatti gareen waraana bilisummaa Oromootii fi gareen hidhatee naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru faannoon akka qooda fudhatan taasifamaa jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tochii kana keessattis hirmaannaan mootummaa akka jiru kan ibsan Dr. Yoonaas dhimma kanaan walqabatee jaarsoliin biyyaa, abbootiin gadaa, hayyootiinii fi dhaabbileen siiviikotaa bakka jiranitti akka keessa hirmaatan ibsanii jiru. Gabaasni kun kan nu dhiyeesse Gabre Mikaa'el Gabre Madiine. Amma gara oduu biraatti immoo yemmuu darbinu feestivaalii addaa Eertiraa kan biyya Jarmanii magaala Stuttgart keessatti taasifamu irratti jeequmsa uumaniin walqabate qondaaltota poolisii dabalatee namoonni kurnanitti lakkaa'amanu madaa'uu isaanii poolisiin biyya Jarmanii ibsee jira. Gabaasni kun bal'inaan kunuuti.
Walitti bu'iinsa kanaan poolisoota 26 hirmaattota ayyaanichaa yookaan feestivaalichaa 4 fi deeggartoota mormitootaa 2 dabalee walumaa gala namoonni 32 madaa'uu poolisiin ibsee jira. Sagantaan deeggartoota mootummaa Eertiraan qophaa'e kun sanbata darbe waaree booda jalqabuuf yeroo muraasa dura mormitoonni mootummaa Eertiraa gara 200 ta'an alatti walitti qabaman poolisootaa fi hirmaattota sagantichaa irratti dhagaa qaaruuraa fi meeshaalee biroo darbachuu jalqaban jedha poolisiin. Mormitoota Eertiraa kanneen deeggaran gara 228 ka ta'an Stuttgart keessatti qaamolee seera kabachiisaniin to'annaa jala oolu poolisiin naannoo Dilbata Kaleessaa ibseera. Hojjetoonni seera kabachiisan kanneen gara 300 ta'an bakka jeequmsi kun itti dhaqqabetti bobbaafamanii gareewwan faallaa walii dhaabbatan lamaan gidduutti hokkara guddaatu isaan mudatee jedhan itti aanaa koomishinarri poolisii Stuttgart Carsten Hofer. Mormii isaanii iddoo biraatti akka gaggeessaniif kan aangawoonni murteessan dhaquu diduudhaan morkachuu isaanii poolisoonni ibsaniiru.
Zimbaabwee keessatti filannoo waliigalaa erga taasifame ji'a tokko yeroo hunguunne keessatti mormitoota hidhaman irratti reebichi fi dararaan raawwachaa jira jechuudhaan himannaan dhiyaatee jira. Oduun kunis kunooti.
Pireezidaantiin irra deebiin filataman Emmerson Mnangagwa dhaadannoo nagaa jaalala wal danda'uu fi walii obsuu kan jedhu jalatti kan dorgoman ta'us ammas ifatti dubbachuu isaanii itti fufan iyyuu paartiin mormituu tumsa lammiiwwan jijjiiramaa jedhamu akka jedhutti bakka bu'oota isaa filataman dabalatee miseensonni mormitootaa 10 ol ta'an qondaaltonnii fi rogeeyyiin to'annaa jala oolaniiru yookaan butamaniiru jedha. Miseensi paarlaamaa fi miseensa mana maree kataate Maureen Kaademunga torban dabre himannaa yaalii ajjeechaa fi qabeenyaa irratti miidhaa hamaa geessisuu jedhuun himatamanii mana murtii duratti dhiyaatan jedhan abukaatoon isaanii Harrison Komo. Waraqaa ilaalanii ragaan ga'aan isaan dhiyeessan tokkollee akka hin jirre murteessan kanaafis gadhiifamuu qabdi jedhamee murtoo irra ga'ameera jedhan miseensi mana maree naannoo haaraa kapaartii mormituu guddichaa isaa fi firrisaa osoo konkolaataan deemaa jiranii namoota eenyummaan isaanii beekamneen haleelamuudhaan konkolaataa keessaa baafamanii qawwee elektiriikii nama adoochuu itti dhukaafame sana booda harki hidhamee konkolaataan fudhataman jedhu abukaatoon waa'ee mirga namoomaa Daaglaas Kooltraat. Gareen mirga namoomaa waa'ee Zimbaabwee keessatti ta'aa kun haaraa akka hin taane kan galmeessan ta'us pireezidaantiin haaraa fi paartiin isaanii himannaa dhiyaate irra deebiin haalaa jiru.
Yaa'in waliigalaa tokkummaa mootummoota gamtoomanii torban kana Niyoork keessatti hooggantoota addunyaa walitti fidu walga'ii har'a taasisuun kaayyoo misooma addunyaa guutuu galmaan ga'uudhaaf tattaaffii saffinaan taasifamuu qaban irratti akka xiyyeeffatu ibsamee jira. Oduun kunis kunooti.
Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres walga'ii wiixata har'aa jalqabamu dura akka dubbatanitti galmoota misoomaaf keenye itti fufiinsa qaban 17 keessaa 15 qofaatu hanga bara 2030 galma ga'uuf karaa qabatee jira jedhan.
As governments, as businesses, as members of civil society, as young people, as activists, as you begin your deliberations today, I urge you to think big and be ambitious. This is not the time for incrementalism.
Akka mootummootaatti, akka daldalaatti, akka miseensota hawaasa siviiliitti, akka dargaggootaatti, akka rogeeyyiitti, arra marii keessan yeroo jalqabdan waan guddaa akka yaaddaniif hawwii guddaa akka qabaattaniin isin gaafadha. Yeroon kun yeroo suutatti tirannu miti. Yeroon kun yeroo jijjiiramaati. Harki hundaa itti hirmaachuu qaba.
Irratti hojjechuudhaaf kan qiyyaafatames hiyyummaa dhaabuu, beela dhaabsisuu, annisa gatii madaalawaa waan ta'e argachuu mirkaneessuu, jijjiirama qilleensaa ittisuuf tarkaanfii hatattamaa fudhachuu, walqixxummaa saalaa guddisuu kan jedhu dabalata. Gama ta'aniin Dilbata Kaleessaa gaazii faalama qilleensaa hordofsiisu fayyadamuun akka dhaabatu pireezidaant Joo Baayidiniin kan gaafatu hiriirri tokko magaalaa Niw Yoork Manhaatan keessatti gaggeeffamee jira. Hiriirri torban tokkoof turu kun kan haala jijjiirama qilleensaa ilaalchisee kan eegale yoo ta'u yeroo hoogganoonni addunyaa yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaaf Niw Yoork keessatti walitti qabamanitti gaggeeffamuuf jira. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Hayye amma mo gara gabasale Kenya biratti ceena ajjecha jimata de ingadda godina wallagga baha ana gidda ayyanatti irawwatameni lubbunna motashani darbe shanimmo akkamada ani midamtonni fi anga onni ana gidda ayyana sagale amerikatti himani jiru galmo dawiti jiratota fi ittigafatama wajira communicationi ana gidda ayyana asofsi sudani gabasa ittanu qopese jira walina urdof
Lukasni maltota gejjiba ummata jimata ganama magala angar guterra gar gidda yanatti malaturan ratti irattota fannon dakka bejedame kun lubbuna motashani gala fatejira imalakan rakan turani fi midan kan radakka be hoji konkolachisan kan jiratan namitokko wanture akasitti ifsu
buka woiro be galgal sedanne kutule lubbule sa kulotu kavakanu wan kemasi mode matur mega ba makala jan duriti ngoje situ akasakasi ni chobule sege shwe ni gira guddame maati to prajenni nudi dem makala kyan suni ndudi za tikane to ga wadi choge sege nyu marfata uma aswal tika wachu ga vennu nemni sadi ni gogoru kaini ni ga oxygen birri fidan nan birri malaga kis ge kisir unde ulanni malaga ran ni birbila kenna nan birbila unde ulati ammo uti gere sun sagatani jirani jerri afan de boy mitin dubanni in tokofu fula sattu Wanbra itu tera sharbiyoi, sehingga semua orang itu kelas istikharah itu mulai tu mesha, supaya ini kerja gama presiden ini, sihatnya, supaya itu kita berdebi, anu ni untuk ini tu kasih organi.
Kongkola tak kisah tu seni tu kasih mau gadis simbol se itu.
Gadis bule, karshila ni mobile la ni walipan nunggal ni.
Nama mereka tu seni, kani kongkola tak sana gubba turutan.
Karena mereka tu orang baru, jangan kau bilang tu, nama benci tu. Dibertuta ulofani jari berani jiru.
Wainah mutesan duka turan kamit anerage swif sanis.
Belain awanah tu kodam bawa negama nama jari mendekat nama negara misan dia lebat terapi. Mal matu bulan mal mantu kisah kita masih ada masa di tu. Toko amin nuru sama. Amin itu amit mabu ajma mudi jiru. Mukulacha mencantika rukujira mencantika wagari jenui. Belain ini sibin nuru. Nampaknya jadi mungkin orang orang ni berani, orang mah apa bukan?
Balakan akan gesis se enyur anak murni kuni me.
Mereka itu malu bertifan, amal fasu.
Ia tuh ni sedih kun erga ukasan ini, namun kan dua organi boda, baki cuma tinu disani demnan, kanu kesa Amerika ni turan namun toko konkolata ranggara gitu datinu firani jero. Namun ini dalam tota kan konkolata ran, garus utara gitu ayana tifide jero me, kama kami sana kayar mumpen toko view purubatan, wari balagi sekuni, jalakabadu bertota fidai manin dema jere, wara afeti ukasu anse jero. Ukasai mal tota ratibana me kanan kama dan namun ni kun, amma kana utara gitu ayana tiyala purata jero. Ujitan ustala gidda yana kam makani sanya kair mumfini takka waayna mutamila mankana akas jiru.
Kani amma emergency kuta emergency ti baayye kee satiki gula yala maajira ni muna mashantu yala maajira. Ustala keesa kan gee reefa na mashaniti.
Namo ni shanam kun namo takka miti.
Pakkenya si amma thola kanjiramu. Abdaka gena ti magala giddarra magala na kamte tigale. Kani mitaan ya si ni. Murmur di hati indah, murmur di hati indah, komasara dani keraguan di hati indah, kandu angkesa. Babu lokani, ahamama mudah kan jeda mumu, garasara dani keraguan di hati indah, ni toko murmur masagara oligara murmur jelati dani keraguan di hati. Makani namu tasana nafani, ni toko nuri jeda ma, toko mu babu she musafa jeda ma, tuadjuar jeda ma, toko mu adiot kalubun jangkesa.
Waridwan kuni kama sani baka kamkam rukuta malad.
Undi sani kani muti gadi taamin juru wali galli gulu magala kanduwa ishananu muti wali takanisan taaman.
Waridukasa kanami dani rage kanisan kumatan humna fannu fintali yiti. Obwala amiru akkale jiratana giddayana ganda andore dichot talatani eka gudatan dubbatu. Ajicha kanakarra uwate humno ta fintali yifannu tiwanti jada mugaru luga arrakam fagati da jadu.
Fannu ayamino alku kauna tiarakano.
Akaz jadu. Abwala Amirron, fannu tu akkas gode kanjadu lugarra kan fagaated. Garu yeroma rakabenya na masa machu warrifedan yakka kanara watani jiran. Ana nargachu risuzdan desa. Amma kananjuru konna ko kisada abadden sindu bata jira. Ega maka amaratin hanna karra watan jira chumalu. As fannu ninjuru. As kanjuru nukonna ambultota kanefemo raya it sabiyyati jadu. የመልቶን ኩን አከዱበትን እቲ ስላካንሳን ነቀምቴ ከውን አንገርጉቴ ራንገረ ግዳያና ደማቱራን ሐመኝ ዮኪንዱ አገይ ደቀቡ ፈከቱሬዳ አከጅራቶን ኒፊ ኦጌስ ፈያውስ ታለ ግዳያና ጅረንቲ ነሞን ግደቲ ሚጣነ ጀቻፊ ማዶ ኢሳን ረገይ ኩኒ ዱአገይ ዳፍ ነቀምቴ ራገረ ግዳያና ደማቱራኒ ከነሱ ይብሰን ከሚሰምሴ ሱንራ የተሰብያ ናኖ ኪረሙ ቡፈተኒ ቱራን ኬሳ ገነኒ ፋኖ ትደበለሙ ፍዴማ ቱራን ጅራን ኮንኮላቺሳ ኮንኮላታ ፈምሳ ማመድ አብዲዩ ነይ ጀደሙ ከማቲንሳ ሰበበረኮ ነገኛ ግዳ በቀተኒ ነቀምት ጅራተን እርግቡተኒ ቦዳ አጄሱ ይመኒ ሚሴንሱን ራየት ሰብያ ገነኒ በላከነ ጌሰን ጀደመንኩን አጂቻ ከና አናኪረሙ ገንደቆቆሴ ቡፈተ ሰከታ ቆቆሴ ረትሲ ምልሾተ ረትዱ ካሱሌ ኦጌስ ፈያዩስ ታለ ግዳ ያናኩን ዱበተኒ ጅራኒ ሬፈ ኮንኩላቺሳ ማመድ አብዲዩኔ ሚሴንሶኒ ፖሊሲ ኦሮሚያ ፍደኒ ግዳ ያና ገንደዱዋ ተኮቲ ጋፈ ከሚሳ አዋለሙሌ ዱበተኒ ጅራን አጀቻ ግዳ ያና ትጀማታራ ወተከና ፓርቲ ነደብሊሱማ ኦሮሞ ኢፍሰባሴኒ በላለፈተ ጅራ ቡለሚ ገመቹ ሰብቁነምቲ የሮ ከነደብሊሱማ ኦሮሞቲ አጀቻ ከና መቃፋኑን ከራወታ ጅሩ ሁምኖ ተሞቱማቲ ጅሩ
ቃማ ከሚራወተ መከንጀዶፍ ኢላቶታ ሐማራ ዳ ሀጀደው መሌ አፋና ማራ ከንዱበት ሁንዱ ኢላታ ማራ ዳ ጀቹ እንደንደኝ ማሊፍ ኡፈነተ ሌንጀሪ ፖሊሲ ፈራላ ኒውፈቱ ካንጀደ ሙሌ ዋንኬ ሰጅሩፍ ጀቹ ካናፉ ኩን ሽሪሳ ጎለሞቱማ ከሰተው ነመተገርሲ ሳጀቹ
አለላ ግዳ ያና ድጆት ሙደቴ ካና ቡልቺንስ ያና ግዳ ያና ለ ቤክሴጅራ ቦዋጋሪ ጉደያ እትጋ ፈተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽኒ አና ግዳ ያናቲ
ኤዮ ሪፈኖ ትሪዳ ኮንኩላታ መጋላ አንገርጉት ይረጥረ መጋላ ያናቲ ዴማ ጅሩረቲ ካረዲ ቾኬሰቲ እንታለየ ማራዳኒ አሊላ ንረጥራ ወቴራ ካናኒ ሲያንገማ ትልቡን ነመሸኒ ደርዜራ ነሞኒ ፈንሸናን ተኮታኒ ሲሚታ ጉዳኒ ለተከበየ ስታለጅ
ፍንታለየን ኩን ፋኖ አከታን ከንዱበተን ኦቦዋ ጋሪን ካዮኒ ሳኒ ሲ ሰባ ፊ ሰባው ልትቡሱ አከተ የለዱበተኒ ጅራን እንብራን ዋይጅቻ ሚሴዙ ተራየት ሰብያ ገነኒን ከንኪረሙትራ ወተ ጀለሜዳ
ታጤን ኩን ከራ ወጥ ሰውሳ ከበከማዳ ነሞን ያረዱ ሀጅራኒ ኩንቲ ወዘይ ዘኖከን ቦይቾ ተናፊ የማ ወተ ጅራኒ ቲጎቺ ኩን ከነከስቲ ያወተ ሜከንደሩ ወዴ ፈኖና ከዚህ ግራታቸው ለፍሪ ኦማኒቲ ምይራቴ ሰገሌ ገናማራ ጥቆ ጋፈ ደዳዲ የፍራራያ ተብያቴ ሲሲ ቡሽን ሰማኖ ከራጅሮ ፍሲ ሳኒሲ ሳንኬ ታ ሙሊካኒ ኦካኒ ሞራዩ ማጣኒ ገነኒ ዴማው ሶጅራኒ ጎጨገና ከራ ወደንተው ሳኒ ዳያምቶ አሳታ ሲፈራ ኦካና አማኔ ራይቹራ
ኮሚሽኒ ምርጎ ተነሞ ማስ አጀቻ ግዳ ያና ከቆረታ ጅሩ ካኒሜ ይወተው ኮሚሽኒ ቸቲ ኦገና ዋጅረ ደሜጀማ ኦቡ በዳ ሳለሜሳ አሌለወን ይደቶታ ናኑ ለዳንጋ ጉድና ለዮሮሚያ ናኑ አማራ ዳንገሰን ረትራ ወተማጅሩ ገባስ ነካው ለጥቀው ማጅሩ ለ ኢፎምሰን ይጅራን ገባስ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ፍንፍኔራ
ዳውወቶ ታፍጠግ ፈቶ ተገኛ ታምሳሰ ቴሌቪዥዮና ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ የሮመረ ገልገለ ሳዓለማ ወለካ ጀልገበያ ገሳሰዲት ፌሶ ሳተላይት ከነታሩ ረተርገቹ ለነሱ ቪኦኤ ኢትዮጵያ ቻናል ዮካን ኤንኤስኤስ ኢትዮሳት ቨርቹዋል ቻናል 57 ዲግሪስ ዌስት ረት ለኮሰ ዳካ ሲስተም ቨርቹዋል ቻናል ሞ ዳውወቶ ኢትዮጵያ ኤርትራፍ ጅቡቲቲፍ ኩመጃፍ ብለማብሶዶመ ከሶማሊያ ቲቭ ኩመጃፍ ዲበለማብሶዶሚ ቶክ ከኬንያ ቲቭ ኩመጃፍ ዲበለማብሶዶሚ ለም ሆርዶፍቶ ተቪኦኤ 24 ኩመጃፍ ዲበለማብሶዶሚ ሰዲ አከስመስ ዳውወቶ ተቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲበለማብዲግደሚ ሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፊ ፉለወም ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተሪ ኢንስታግራሚ ዩቲዩብ ይረቲን ወርገቹ ደንደሱ
ካበ ኢትዮጵያ ከስተቲ ኤርጋ ወሊ ገልቴን ነገኛ መለተ ፈሜ ወጋተ ኮታውሲ አመዩ ቢየቲ ከስተቲ ያኪ ወራና ያኪ ፈረና ሞማ ራወቻ ጅራቹ ኢሳቲፊ ነገኝ ቢየቲ ሐለጋ ፈቺሳ ከሳ አከተ ጅራ የቹዳኒ ድመ ኢትዮጵያ ኢራቲ ካን ሆጃቱ ጋሬን ኦጌሶታ ኮሚሽኒ ምርገና ሞማ አራ ኢብሰባሴን ቤክሲጅራ ምትቁ ፍቃዱ ገባሳ አሶሺየትድ ፕሬስኒ ቆጳይ አከታኑቲ ቅንዴሴጅራ ወሊነጫቀሱ
Komisioni mirga namo mada abata motumota gamto manisa da sasadi barakuma lama vdikdami chadiga basa basa kesa tifula dikdami toko farrat. Yako niba yesu kane sotan kamo tawarana kesa hirmatanin rawatamu isa, isaan kesas ajecha jumula humnan gudeddi bela mannembar nota fi bufatale faya fi hospitalo tamanchasu. Akasumas humnan keera buki sufi hita akaturela. Durataan komisioni cha Muhammad Chane gabasa hara harra bayirati waita ifsakennanit. Waligalti chimalette famun tari sagale warana chalisi sudandawus. Walabde kaba Ethiopia kesa ture. Kesuma kantigra kesa ti umame ture. Ammayu naga hunda galesa fidu hindandenye. Hali Ethiopia ammayu garmale hama das jelan. Itidabalunis hali jekum sabiyati kesa amma garabiyale sat olkanguddatela. Kunis halinano oromia amara fi kutale biyati bro kesat. Sarba minse mirgota namoma akumette fufetti jirachu. Hidanna mota sivili jabate tifufufi. Wabina genya motum marra dabu kanjadus eraniru. Kuranno kenya waggadar ben. Waligal Pretoria, Ethiopia kesa tinagafi dudan dada. Garu, turti jota kudani bod hali Ethiopia kesa hammata dufera. Waligal ticha malate sunis, walitibu insasa na himfurre, nagahunda galesa tes himfinne. Ethiopia kesa ti walabdenjuru, amma garasa darkabi yale sati, olgudda tekanjuru yomutaus, sarbaminsi nano oromia tigrai, akasumas nano amara kesa ti dabala dufera. Gabasa amma bae kana kesatis namoni kumakutantan humnan gudeddi fi jekum sasalkun namtif saatilamu isani. Isan kesa mo bayen dubartota fi shamarran tau kanhiman Muhammad Chande erguma jiasa dasa waligal tennaga malatte fame asiyu itticale jirachu eraniru. Aka gabasa kanatis yakoni warana fi sarbamin simirgota namoma humnota motumma ertrafi humnota milisha gara garan rawatamani rujalan. Warrota yakota kannen rawatan ittigafata matai surati hankin nijirachus gabasa kana kesati ibsamera. Nanno amarat labsin yero muddamaji ota jafturu erga labsame. Jiato kota wukan ere gabasni komishini mirga namoma abata motummo tagamto mani. Wirtule magalota heddun nanni chakesa uggura sochi yaro jala jirus jala mera. Namota naga jumulan hedu ufi hale landroni le motumman fayadamomu nanni charra gabasa arganne ras jalan. Hali nagenya nanno amara hammata ufi yakoni balata umalan ittifufani jirachun heddunu yaddesa. Halon nakasiti babala chajiranimo nanno bala fitas gabbi Ethiopia afis yaddo guddala. Kunis kandubartoni daimani fi namoni gurguddon miliyonota lakaman mana kenya jelani kesa jiratanif rakko kanjelan durataan komishini mirga namoma abata motummo tagamto mani Muhammad Chande hordofi fi qorannon qaba walabate fi kanittufufinsa qabu jirachun barbaachi summa nisa gari tas jelaniru.
Yero jijjiirama yero waan addunyaa kanarraa amanamnetti yero odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yero odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya Rasi wala warati hunda. As sagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle agge fachu filatu kara ke satte. Adunya wu kunu sisne uga wajin gamtum sir. As sagale Amerika ti fakke wudu sin fedasi.
Aye kopin kenya itanu kopi torbani kangu ya witata sportira. Atlet Godaf Sagaye figicha metri kumashanini kutab ya Amerika Oregon magala Hugin kesati taasifameen rikoordii addunyaa fooyyessitee jirti. Eebbisaa Naggasaa dorgommii Diamond League xumuraa dilbata kaleessaa United States keessatti magaalaa Hiwujiinitti taasifame irratti gabaasa qopheesse qaba. Waliin haqaqasu.
Dorgommii Diamond League kan xumuraa bara 2023 kaleessaa fi sanbata darbee biyya Ameerikaa Hiwujiinitti dorgomeen atileetonni Itoophiyaa dorgommii garaagaraa irratti qabxii jajjabeessaa galmeessaniiru. Keessumaa fiigicha fageenya meetira 5000 dilbata kaleessaa dubartootaan dorgomeen shaampiyoonaan addunyaa kan taate Guddaas Dhagaayeen rekoordii addunyaa fooyyessuudhaan injifatteetti. Fageenyicha kanas daqiiqa 14 fi sekendii duwwaa duwwaa fi maayikiroo sekendii 2.1 fiiguun rekoordii atileetiin Keeniyaa Faith Kipyegon ji'a 4 dura fooyyessitee turte. Gara Itoophiyaatti deebisteetti. Atileet Faith Kipyegon fageenya kana daqiiqa 14 fi sekendii duwwaa 5 fi maayikiroo sekendii 2 duwwaa fiiguun rekoordii qabattee turte. Guddaas Dhagaayeen sekendii 5 caalmaan fiiguun rekoordii addunyaa waggoota 17 darbanii fi atileetota Itoophiyaatiin qabatanii turan deebisuu dandeesseetti. Atileet Masarrat Daffaar rekoordii addunyaa kana daqiiqa 14 fi sekendii 24 fi maayikiroo sekendii 53 biyyuma Ameerikaa kutaa New Yorkitti fooyyessuun ishee ni yaadatama. Haa ta'u malee waggaa 3 dura atileetiin Itoophiyaa kan biraa Lataa Sanbat Gidey biyya Spain Valenshiyaatti daqiiqa 14 sekendii duwwaa 6 fi maayikiroo sekendii 6 fooyyessuun rekoordichi Itoophiyaa keessatti akka turu gootus ji'a 4 dura atileetiin Keeniyaa Faith Kipyegon sekendii 1 oliin fooyya'ee ture. Atileet Lataa Sanbat Gidey rekoordii kana Itoophiyaatti deebisuu fi 7 dura Jarman Berliinitti yaaltus milkaa'uu hin dandeenye. Dilbata kaleessaa garuu atileet Guddaas Dhagaayee keessumaa fiigicha Diamond League xumuraa irratti seenaa addaa hojjechuun rekoordicha harkatti galfatteetti. Miidhuma fageenya meetira 5000 kaleessa dorgome irratti atileetiin Keeniyaa Chepet Gudaafi wajjin morkii cimaa gochuun lammaffaa yogguu baatu atileetiin Itoophiyaa Jigaayyoo Taayee sadaffaa ta'uudhaan xumurteetti. Dorgommiidhuma Diamond League Hiwujiinitti kaleessa dorgomeen atileet Yoomiif Qajeelchaan fiigicha meetira 3000 irratti maayikiroo sekendii duwwaa tuqaa duwwaa tokko qofaan caalamuun lammaffaa yogguu ba'u atileetiin lammii Norwee Jaakob Egebisten fageenya 3000 kana daqiiqa 7 fi sekendii 23 fi maayikiroo sekendii 63 galmeessuun dorgommii Diamond League Baranaa bifa bareedaatiin xumureera. Fageenya kana atileetonni Itoophiyaa Xilaahuun Baqqala, Salamuun Baraggaa fi Barihuu Aragaawii sadarkaa arfaffaa hanga jahaffaa jiru qabachuun xumuraniiru. Dorgommiin sanbata darbee dorgomeen immoo keessumaa fiigicha meetira 1500 dubartoota jidduutti morkiin cimaa kan mul'ate yoo ta'u shaampiyoonni meetira 1500 fi 1500 Faith Kipyegon sa'aatii fooyya'aa Diamond League galmeessuun yogguu injifattu atileetiin Itoophiyaa Dirribee Waltajjii sa'aatii fooyya'aa mataa isheetii daqiiqa 3 fi sekendii 53 fi maayikiroo sekendii 9:30 galmeessuun lammaffaa baatetti. Fireewwanii Haayiluu Arfaffaa Birqee Haayiluu jahaffaa ba'uun xumuruu danda'aniiru. Fiigicha kufachiisaa meetira 3000 dhiirota gidduutti dorgomeen immoo atileetiin Keeniyaa Simoon Kibroop fageenya kana yogguu injifatu atileetiin Itoophiyaa Fireewoo Saamu'eel lammaffaa ba'uu danda'eera. Atileet Geetanet Waalee fi Abrahaam Simee sadarkaa arfaffaa fi 9ffaa ta'uun Diamond League Baranaa xumuraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Eebbisaa Naggasaa Stockholm Sweden.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irrattillee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Tole sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaanu erga karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammee piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessitoonni teekniikii kan istuudiyoo 50 dafa kan sin ke sun me sta ture an bakkadu moroda wannu wajinin tuntan yafi singala te facca kopi ke nya boriti ni amma wale tide gulti bakka juktanuti fayyata asimin jinna nagatibula.